Zaburi ya 71. Gwe, ayi mukama, gwe nesiga, nemengo kwati wensonyi enaku zonna. Ondokole mbutu kilivubwo, omponye, ontegere okutu, ondokole. Obeerenga jendi olwazo olw'okutu ulangako, wenayinzanga okweyuna bulijjo. Walagira okundokola, kubanga gw'oli lwazi lwange era ekigo kyange. Omponye ayi Katonda wange mu mukono gw'omubi, mu mukono gw'omuntu atali mutuukirivu omukambwe. Kubanga gwe oli ssuubi lyange, ayi Mukama Katonda, gwe gwe neesiga okuva mu buto bwange. Gwe wampanirira okuva mu lubuto, gwe wanziya mu byenda bya mmange, gwe gwe naatenderezanga ennaku zonna. Ninga ekitalo eri abantu abangi, naye gwe oli kiddukiro kyange eky'amaanyi. Akamwa kange kanajjulanga ettendo lyo n'ekitiibwa kyo okuzibya obudde. Tonsuula mu biro eby'obukadde, tondeka ng'amaanyi gange bwe galimbula. Kubanga abalabe bange banjogerako, n'abo abateega emmeeme yange bateesa wamu, nga boogera nti, "Katonda amulese, mumugoberere mumukwate, kubanga tewali anaamuwonya." Ayi Katonda tombeera wala, ayi Katonda wange yanguwa okunnyamba. Bakwatibwe ensonyi bazikirire abakyawa emmeeme yange, baswazibwe banyomebwe abaagala okunkola obubi. Naye naasuubiranga ennaku zonna, era naayongeranga okukutenderezanga bulijjo. Akamwa kange kanaatenderanga obutuukirivu bwo n'obulokozi bwo okuzibya obudde, kubanga omuwendo gwabyo sigumanyi. Najjanga n'ebikolwa eby'amaanyi ebya Mukama Katonda, naayogeranga ku butuukirivu bwo ku bubwo bwokka. Ayi Katonda, gwe wanjigirizanga okuva mu buto bwange, era okutuusa leero naabuuliranga ebikolwa byo eby'ekitalo. Weewaawo bwe ndiba nkaddiye era nga mmeze envi, ayi Katonda, tondekanga, okutuusa lwe ndibuulira amaanyi go emirembe egijja okubaawo, n'obuyinza bwo buli muntu agenda okujja. Era n'obutuukirivu bwo, ayi Katonda, bugulumivu nnyo. Gwe yakola ebikulu, ayi Katonda, afaanana nga ggwani. Gwe yatulaga ebibonoobono ebingi ebizibu, olituzuukiza nate, era olitulinnyisa nate okuva mu bya wansi by'ensi. Oyongerenga gwe obukulu bwange, okyukenga nato nsanyuse. Era naakutenderezanga n'endere, amazima go ge naatenderezanga, ayi Katonda wange. Gwe gwe naatenderezanga nga nnyimba munnanga, ayi gwe omutukuvu wa Isirayiri. Emimwa gyange ginaasanyukanga nnyo bwe naayimbanga okukutendereza, n'emmeeme yange gye wanunula. Era n'olulimi lwange lunaayogeranga ku butuukirivu bwo okuzibya obudde, kubanga bakwatiddwa ensonyi, baswazibbwa abaagala okunkola obubi.